somkhuleko nuchesesonde yesisaye stambile ugu sabake bonke bangakubeki enawe
Ladies and gentlemen, Ken and Yahtzee.